ZLouder.com.
Young chef,
I've got a new nyori.
I'm a man digging out simbe.
Say that go. Wapia chanda na ke.
Apa kwa riba corona songo de la palamia. Na afri delivery the luanya. Mutu wa stai mo cement na ifit. Kale kale ne chikula tuwa dipuisha. Kula na lafaji. Quality chikula ni lafaji. A choice ya kwa builder lafaji. For a value for your money ni lafaji. 71 years, city to city. Dream bogadea vena chite to chite. Country wide, stolo to stolo. Buildings in the same one me follow. Aye, wangu, wangu. My orders who, kufika ni wangu. Slap back a roof level wangu. No go call it, vintu ni wangu.
Uli wala party, sanga mkuri.
Wangu, wangu.
Muka ode, unga waturi.
Wangu, wangu.
Stay home, bariko mkatata.
Wangu, wangu. Satu kule, wangu na lafati.
Kula bondix, pali loja kazi. Deliver the winner, winner wa last.
Wangu, wangu.
Kulolesha kwa diti ni mayati.
Wangu, wangu.
Make more than Wabalango
Kokuya. Exclusive to ZLouder.com.